Yeah, odo tukwa rekwa tanza, akwaya wamba. Ikana homa trofo do wamfa. Ekwene mokwe mwane wantra. Neda uja mi hokwa isu wanka. Enke binyi bade onsu. Dibia minyi na punsu. Awana bai hiri abinyi na aminyi na minya konsu. Amina minya onsu. Odo juna benu mkode wonsu. Odo tibi dibi adi onye gidi gidi na. Muwa womo dibia inti gidi gidi. What we have is pretty pretty na. I'm running back to you.
Itakuwa ngumu sana na nikawaza where you are, you're far away, come back home. It's not the same without you, baby, come back home. I need you here with me, come back home. Tears on my pillow, yeah. Narudi niji fariji kuona karibu tarudi nyumbani, haielezeki. Oh, I miss you. We are chatu. I miss you. Nikana kufikiria baba na kuwaza kila saa. Tears on my pillow na kuwaza days and nights. Nimechoka nipo njiani na mimi we jirani unipe furaha. Kila siku nafungua pazia asubuhi nangalia nje njiani, nikidhani pengine siku tarudi. Ili tena niwe furahani, natafuta nyayo zako. Tarudi nijifariji kuona karibu tarudi nyumbani. Haielezeki. Oh, I miss you. We are chatu. I miss you. Nikana kufikiria papa na kuwaza kila saa.